www.paidlatestmusic.com.
In case you don't know, they call me Beyond BBY. You so fine, my baby. Ubenya inge palisa. Ni mwali la down ni wenana. Akulina kuwa palisa. Kaniti I am drunk in love. Just as it is good and talika. You and I keep forever more. Kona nuto hani babalika. Nika kulata na forever nji walata ngoni chinchi sama namba.
Automatically
mwali la to mikuwena unicheze kulia unakuni haya.
Automatically
baby. When I nina keep forever I swear I'll never let you go.
Automatically baby.
Baby, ni kapwe keli la to, I swear I'll never cheat on you, baby. Every day ni mwani la to, kusapu mauni fa manu days. The way I love my tongue, ya how. King kusa ni shimba kugoma. Lekili la to kapa kimi iliani. Kusa kukuma baby vani yangani. You so fine, my baby. Ubenya inge palisa. Ni mwali la down ni wenana. Akulina kuwa palisa. Kaniti I am drunk in love. Just yes it is good and talika. You and I keep forever more. Kona nuto hani babalika.
Nika kulata na forever. Ndi walata ngoni chinchi sama namba.
Automatically
baby. Mwali la to mikuwena unicheze kulia unakuni haya.
Automatically baby. Nifaka body kaka teleleenge telele. Ngawalufya nyama baby le kankwelele. Shaka pelele ma baby monga bangwele. Ni mwali lato baby nsiye fanyu udule. I go down for you. Wake up next to you. Usini si mabuhu. For real little lord you mabuhu.
Nika hulata na forever nji walata ngoni chinchi sama namba.
Automatically baby.
ZLatestMusic.com.